exclusive
on
zamfeeds.co.
Let's go for
all
the bits, babe.
Ubunga bunga ba pashani. Abena tracking go. Ubunga bunga ba pashani.
Chabashani lelo. Apa benefena na shitile agazaga.
Ubunga ba pashani.
Apa benefena na shitile agazaga. Nimbi mali pela mu. Ushale na mambuku pela baneba.
Awo mule puase wangu. Ah.
Malambuku pumwila pa bunga. Malambuku pumwila pa bwali. Mutukamboko bubumila babwali nomba mutukamboko boma babwali apa benefena na chitile ubunga last week na bukwa moye bantu go ubunga babwajani nabuka fena mashoko nabuka fena mashoko basanga chaka sakata pala kasanga na basenda go ubunga ni nani asendele na chitile akazaka last week Nalo haciendo ubunga
Kwenna ba unyaba
Ubali lelo tatualia Emuata muakwa tapanganda
Ubunga buli washani
Ubunga ba washani
Ubunga ba washani
Emuata muakwa tapanganda
Ubunga ba washani
Naba bongo shita batandalala Ati ubunga na bukwa Na shitile ntikwegi Like last week Aba benefena chibunga na bukwa
Ubunga kwa basha niwe
Bashi bantu
Bashi
Nimbi na mupela baneba Nimbi na mupela babongo shibenu Ubunga kwa basha ni Aba benefena na shitile akapondo Mwe bantu
Ubunga ba, washani. Ah, na ine wakula fio ubunga. Muni fe no ulo, shaba pene mwa shtile. Kose ni ona le, bo mwishite fio ubunga.
Emwata mwa kwa tapanganda.
Ubunga buli, washani.
Ubunga ba, washani.
Ubunga ba, washani.
Emwata mwa kwa tapanganda.
Ubunga ba, washani.
Naba bongo shita batandalala. Nandogi balita besa mkusenda panganda.
Oh, ubunga ba pashani
Mweba na lero, njeza katu mutima Oh, ubunga ba pashani Nabuka fena mashoko
kwenna ba unyaba
Nabuka fena mashoko Basanga chaka saka tapala kasanga na basenda Go ubunga ni nani asendele Na shichile akazaka last week Nalo asendo ubunga
kwenna ba unyaba
Ubali lelo tatualia
Kafla Coast Production It's Kafla on the bits, babe